Ingabe bewazi wawuyini umsuka wesinagoge? Igama elithi sinagoge livele igameni lesiGreki elisho umhlangano noma ukuhlangana ndawonye. Leli gama liyafaneleka ngoba amasinagoge abelokhu eyizindawo amaJuda ahlangana kuzo ukuze afundiswe futhi akhonze uNkulunkulu kusukela endulo. Imbhalo yesiHebheru ayikhulumi ngamasinagoge, kodwa imbhalo yamaKristu yesiGreki ibonisa ukuthi lezi zakhiwo zasezikhona kakade ngekhulu lokuqala se-E. Izazi eziningi zikholela ukuthi amasinagoge aqala ukuba khona ngesikhathi amaJuda ethunjiwe eBhabhiloni. I-Encyclopedia Judaica ithi, izithunjwa njengoba zazingenalo ithempeli, zisezweni ezingalazi, zifuna induduzo ekucindezelekeni, zazihlangana ngezinye isikhathi, mhlawumbe ngamasabatha, bese zifunda imibhalo. Lapho ekhululwe ekuthunjweni, kubonakala sengathi amaJuda aqhubeka ehlangana ukuze athandaze futhi afunde imibhalo, noma phi lapho ayehlala khona, ayakha amasinagoge. Ngekhulu lokuqala CE, inkolo nokuphila kwamaJuda ayisakazekele eMedithera empumalanga, ephakathi nakwa-Israyeli, yagxila emasinagogeni. UProfessor Lee Levine waseHebrew University of Jerusalem uthi, isinagoge laliyindawo yokufunda, yezidlo ezingcwele, yokuqulwa kwamacala, yokunikela, nemihlangano yomphakathi yezepolitiki. Ngokuyinhloko, isinagoge lalisetshenziselwa inkolo. Yingakho uJesu ayehlale eyemhlanganweni esinagogeni. Wafundisa, wayala, futhi wakhuthaza ababelapho. Ngemva kokumiswa kwebandla lobuKristu, umphostoli Paul nayo washumayela kakhulu emasinagogini. Laba babefuna ukusondela uNkulunkulu babeye esinagogini. Ngakho lapho uPaul efika edolobheni ngokuvamile, wayeqala ngokuya esinagogini ashumayele khona. Sesiphelile isihloko. Usuphelile umagazini.